Michel.
Let's go trees.
Siwezi kupasha kiporo, ni dhambi kurudia matapishi, hata watoe kasoro. Maneno yao mihaya nitishia, weka mashuka na godoro. Tulipo zizi wao hawafiki, for your love I never tire. Ukweli mama we sikupingi, alivyo shuka exu kapanda wewe, ukutaka kabisa mbaki mwenyewe. Na kupungeza, nita kungeza. Kama ukilia nitalia nawe, kama ukicheka nitacheka nawe, hata ukinuna nitanuna nawe, awe ndo pacha. Hata ukilia nitalia nawe, hata ukicheka nitacheka nawe, pia ukinuna nitanuna nawe, siwezi kuacha. Wewe peke yako
unanifaa,
hata nikikosa chochote unakula. Nitacheka nawe, hata ukinuna nitanuna nawe, awe ndo pacha. Hata ukilia nitalia nawe, hata ukicheka nitacheka nawe, pia ukinuna nitanuna nawe, siwezi kuacha. Wewe peke yako
unanifaa,
hata nikikosa chochote unanifaa.